Umenichanganya, oh mama, nasikatai. Ulivyo sexy, sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupa mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi. Sasa bebe ni kubebe, domo zake wakatenge. Honey, na kupenda, take care of. I love you, take care of. Te amo, te amo. Take care of, te, take care of. Honey, na kupenda, take care of. I love you, take care of. Te amo, te amo. Take care of, te, take care of. Nastaki mpaka uondoke ndo nijutie. Ama uondoke ndo tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie.